Wakati mkulwanyisa kusasana kwa chivwade chela likiriza bana Uganda nesi yonoku tuwaliza wa mwecha Ebola. Ombaka wa government atula mdistricti ya Kalungu nga ita umuyambi we Dumba Regan. Atakeza zanti okutandika ne sabiti eno ya fesa egenda kulambula masomero gonna agali mdistricti yeyo. Okumanyowe bila gilo vya teke dua we chitongole chibi obulamu. Vya teke dua mungkola okusobola okwewala ekirwadde kino. Mkwagila kwenye radio Budu, radio yomuntu wabulijo, amyuka RDC, Kalungu, Dumba Regan. Ategeza zanti ya misinde chilwade chino kwe chitambulira, jawaguru dala, songa na basomi. Ababade mluumu, labafa mbitu ndubye guange bienja ulonga na buwe chicho, bateke dua okubwe kuma.
Tutuge na vaa weekend, tutambula masomero gafe, age Kalungu, okulaba anti... standard operating procedures zino Ministry of Health zatadeo oba tugezezako ozisawo masomero gaffe. So district office ya Fera district naba tutambula tutunolira masomero bulimu kulimo nga tugoberera ebiragiro ebyo ebyateereddwawo okulaba nti oba fena tugezezaako okubisa mu nkola abo bonna be tunasanga nga tebabikoze ate tujja kubanga twogera nammwe okulaba nti ate muteekesa ebiragiro bino mu nkola olw'okwewala ekirwadde kino eky'Ebola mu disitulikiti yaffe ey'e Kalungu.
Era wano wasinzidde ne yeebaza agamu ku masomero agagezezzaako okuteekawo embeera eziyiza abayizi obutakwatibwa kirwadde kino mu ngeri emu n'akubiriza n'abalala abatannaba kwenyigira mu kaweefube w'okukoma kw'okusaasaana kw'ekirwadde kino nabo okutandikirawo.
Twagala okwebaza bo bonna abagezezzaako okuba nti mwekuuma naye nga tugezaako okubajjukiza nga ofiisi yaffe ya RDC Kalungu nti tugezeeko okugoberera SOPs standard operating procedures eza Ministry of Health zeyataddewo ng'egezaako okulambika engeri gye tulina okweyisaamu naddala masomero gaffe ng'abaana baffe ate bali mu ttaamu yaabwe ey'okubiri okuba nti kyebafuna kutaataaganyizibwa kwonna nga we mwalabye nti for the first time Namugongo teriiyo so kati ekyo it's an eye opener to all of us nti kiggulawo amaaso gaffe okuba nti tugezaako ate okukolera ddala n'amaanyi okulaba nti Kalungu district tetufuna mbeera yonna